ngimthathe sonke nami ngimthandile akavela shade sonke
bayabuza abaningi bathi ngabuthando noma imali bayabuza abaningi bathi ngabuthando noma imali
nami ngimthandile akavela shade sonke nami ngimthandile akavela shade sonke
Let me give